your trunk.
Mimi, wewe, mimi, nitakufana wewe, mimi, wewe, mimi, nitakufana wewe.
Ni baraka za Mungu na malaika zimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini walala mnadi swala, tumelisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio wanyuzi tisini wala bukushindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali swala.
Kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa kemeza, nakachambua nindo kitula chumi huyu kanimeza. Na sita kieni shauri
anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Oh, usingizi wangu zeze la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishi njiani.
Kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa kemeza, nakacha nguo ni ndo kikula chumi moyo kanimeza. Na sita kini shaulime, sita kini shaulime. Na sita kini shaulime, sita kini shaulime.
Hai makopa, kanumwagia makopa jama.
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 Ma, kanumwagia makopa jama.
Hai makopa, kanumwagia makopa jama.
Kanumwagia makopa jama.
Hai makopa, kanumwagia makopa jama.